kujitia. Imani bila mseo mola anipachia. I ain't gonna cry no more, ashani kumbulia. Nikiwa junior, ilikuwa fun on the ground. Hatukuwa na la kuwari, love ili flow around. Haikuwa gali jami tuwe, taken around. Kufiu since kali za nature, kila time. Kila mtu likuwa proud, oh yes, so proud. Hatukuwa na ufisadi kailivyo now. Haikuwa gali breakfast jami fresh out. Kukando pati hai na toast isio cow. Si maisha mendelea, no, maisha na regelea. Every Sunday likuwa beaches, kwenda kuogelea. Mama ngina weekend, breezes kusherekea. Watu wali blend kize, tuliendelea. Makadara those days, wa slam wali sherekea. Na wapa shima waze, walivyo jitolea, kutulea kize. Mengi wamejionea, kumebadilika mse, jambo la kutokomea. Hidi story yangu leo nataka kupatia. Na ukiniona na vileo mengi mepitia. Sultani mashine uchozi kutiririkia. Mwamini mungu no mwigiza kutulekea. Hidi story yangu leo nataka kupatia. Unavoniona leo yangu anishapitia. Imani bila mseo mola anipanchia. I ain't gonna cry no more, ashani kumbulia. Wale kufika maze ilikuwa shipa. Madem walituzengua tukitaka kuwa shika. Kila dakika discussion ni Erika, Caroline, Josephine, ah, Natamika. Haikuwa hayo tu, tuliwaza mai kushika. Bonge la state mwanangu, kila pembe ni maspika. Hapana watts, mia sita, hila msela na cordless. Kwa proud tumechanganyika. Bila vita mita, tuliadi mika. Real love wazeya, ili sambazika. Hiba habili vungulika, subconsciously kutushika. Spiritually little teach ya. Sometimes mina wonder how comes kumechangewa. For the worst, instead of the better. Uaminifu na mita, kumta, hakuna tena. Tumumaki kuzuzana, kuchimbana, vipi masela. Hili story yangu leo nataka kupatia. Na ukinona na vileo mengi mepitia. Sultani mashine uchozi kutiririkia. Mwamini mungu leo mwigiza tukulekea. Hini story yangu leo nataka kupatia. Unavoniona leo yangu anishapitia. Imani bila mseo mola anipanchia. I ain't gonna cry no more, ashani kumbulia. Kusalitiwa lazima msela ndoweze kuibuka. Yani hakuna favors, unatumiwa na kutupa. Majukumu yametukuta, tunakaa ngumu mse. Jaribu chungurumi kwa ukuta. Oh no, mother likufa. Why so stress za kutafuta. Rest in peace mama, ole wangu hata kutubwa na kumbea dua. Akhera usipate kubda. Michael tena mwok. Rest in peace brother, ulienda gafla bro. Hali ya kushangaza. Mwona wangu wakweka mahali pema pepona. Na hisi mpuna wadu walotangulia mwanzon. Nimebeba mwenge mzee. Kama kama kichawa kwanza. Challenges na zipikea fursa ya kunasa. Experiences muhimu, practical knowledge capture. Bon kuwa mwalimu kiongozi wa mic lectures. Hili story yangu leo nataka kupatia. Na ukiniona na vileo mengi mepi.